regular flow. Peculiar yeah. though, they watch me like a regular show. Regular nigga with an irregular yeah, flow. Peculiar though, yeah, they watch me like a regular show.
The dog or Diablo with bars, I leave you out of gas. Cause I wrapped in my lance, get fractured. Infinite drop structures, combine in one odd mega structure. See the stars, study the science like the Mayans. They feel more than Braille in Morse code. They say the street codes for lost soul. So we're stuck in the Gotham system with the judges, be the jokers. The outage logs, beacon technology, the new magic. Chips and gadgets, as we dangle in the dark age. I levitate and eliminate the ego that made me miss the fragments of wisdom from an old man in Cali. You know Makueni County, encrypting my soul in these verses. Strolling the street, I stick to the script. Leaving your eardrums flip, your flow got leaks. Bottles and vixens, doesn't make sense. Only a few cents, vortex and Rolex.
I'm a regular nigga with an irregular flow. Peculiar though, they watch me like a regular show.
Yeah.
Regular nigga with an irregular flow.
Kanute hapa.
Peculiar though, they watch me like a regular.
Niliva kuchana hisa nana machizi hadi kifu itutenganishe. God guide and protect ombi langu before nizidi kutafutalishe. Suna juungu waruni kama kawa. Hustle inafanya tunastretu mabawa. Kwa hivyo watu wangu mkiona tumekawia. Tuko kwa mwendo wa kobe jua tutaifikia. Then tuwakilishe, alafu mchezo ibadilike. Najua dagala wangu wawezi niangusha, lazima wachachishe. Kila mse hapa kuna potential, sioni mse ya kilalisha. Bizi ikijipa juu ya meza chuzi chuzi, kila mse anatoka kaa meridhika. Walitu wana mtaani, tukitema wakadai zao zimeshika. Saizi wanasaka ngoma zetu wakishika. Leo nimefika kwa Cosmic na jeshi yangu mbaya. Nikianza kushoriba yetu utadhani ni yekaya. Utadhani ni yekaya.
Regular flow, peculiar though, they watch me like a regular show. Regular nigga with an irregular flow, peculiar though, they watch me like a regular show. Yo, I'm a regular nigga
with an irregular flow,
peculiar though, they watch me like a regular show. Regular nigga with an irregular flow, peculiar though, they watch me like a regular show.
Fuck a mic check, I'm live and direct with an alien dialect. My rhymes like the brainium concept. You portrayed as petroleum. I'm the sun in a staring contest. Keep changing, spare me nonsense. These rappers, I barely like them. Wearing spandex, scary, not yet. Onto these frequencies, I inflict catastrophe. Lyrically, I stand out like a pimp in the Vatican. Who am I supposed to be? My description fits a beast jumped out of a Greek mythology. Grabbed a pen, commenced with poetry. A prodigy, causing havoc. I guess you can say I'm open deep. This industry to me is like an ant colony. Commit a felony. If anyone start praising me, using words like probably, I'm definitely the God MC. If you don't acknowledge this, then you're blind in an art gallery. Clearly, I'm the only one holding a golden fleece. Your top 5 MCs can't respond to this, cause I'm that guy who got the tongue, you see. Studied the skills and then tap with that fine between.
They watch me like a regular show. Regular nigga with an irregular flow. Peculiar though, they watch me like a regular show. Yo, I'm a regular nigga with an irregular flow. Peculiar though, they watch me like a regular nigga with an irregular flow. Peculiar though,
Mackenzie. Sikia, nimeshtuka sana kusikia inasemekana hakuna marapa legit Kenya, ati labda utafutegana. Fuck that, jubonge la rapa amepatikana. Na kiingia basi makofi kwa kebana. Makofi mingi tena sana. Misi na haja ya kujulikana. Mina shugli tunataftana. Nitazidi kutengeneza mziki, so hakuna haja ya kudanganyana. Juku na watu nyuma yangu kimziki. Watu wana plan kuninyima riziki. Watu wana niombea mabaya. Wengine wana plan kunimada. Kila siku ya wiki wanashindwa siku yangu ya kuangamia mbona ifiki. Nashindwa chuki ya nini. Napendwa mtaa lakini kuna watu waniamini. Watauliza uboy alikamlini. Anatumia nini inafanya najiamini. Au ni juu mistari zake ndiyo kali zaidi kwa industry. Ndiyo kali zaidi kwa industry.
I'm a regular nigga with an irregular flow. Peculiar though, they watch me like a regular show. Regular nigga with an irregular flow. Peculiar though, they watch me like a regular show.
Squeezy sihitaji karatasi na kalamu. Basi natoka kwa mdomo kasalamu. Punchline mia kwa verse moja ajabu. Huyu rapper hana heshima, hana adabu. Hamna siasa humu, nimebalehe kwa huu mchezo. Mnadunga vinyasa bado, mnahitaji vielelezo. Dukuduku za kwa sheria mmebakisha maendelezo. Msione haya kuja kuniomba vigezo. Nayajua mengi kando na kunywa vileo. Rapa aliye na uwezo wa kuona upeo. Napangia kesho nikishugulika na leo. Mziki wangu tu ndio utanipandisha cheo. Nini kinachofanya naamka saa 9 usiku kuchora mistari? Acha niwape habari, mimi sinanga tahadhari. Ati mziki na ufanyia nani? Najifanyia. Mara mistari unaandikiwa na nani? Najiandikia. Mtangoje sana nifanye kile mnachotaka. Nina kichwa ngumu, sifuati kile mnachofuata. Wasanii mnaoheshimu ndo wanaotema takataka. Ati hakuna matata, mara hakuna makata. Unaandika nyimbo ama unaandika nyaraka? Rapa wengine laana, wengine baraka. Hapana kasisi, bandia sikupi sadaka. Hauko swadakta, nenda kamuone dakta. Tosheka na yale, tayari umeshapata. Vinyo umenitosha, tayari nimeshakata.